tous ces teams. Vous aussi. I'm there.
MK Music Pro.
Brother man, ina kapitia mkuti ni suuraima. Ina pitia parevu ya mbitu maima. Umdeputu wa magazi, tini weba naimia. Hapa yeti ya fusa mantuati wae aina. Naka skin so fresh, kwa tia choka taina. Kupira kutundarama, pia pambo shaina. Yeah, ha, sijiwe pressure yanga. Kulibeba na nipirifa moma zanga. Yeah, anaparani shaka panga. Urona vutika nero nasinza kapanja. Anapada nishaka panga. Boneka fesi mposonga one mo planga. Shof niripe nasamba one rache kuskini. Veni namba na wapande wa fola mapini. I've been through shit kuti nisi wolaima. Nika pull up your stock and zembi you gonna die man. Fonzi finish it ya finish tirache. Why you tryna hang yourself nika kwira koka pe. Nika pita mumutima upunda nzevere eh. Kuna pita duma dance tuja nenzeri pese. With the way I trip tuku mwana duma ex. Where you going? I'm on my way to see my mama. Mani nakapitia mkutini suuraima. Inapitia parevu ya mbitu maima. Umdeputu wa magazi tini weba naimia. Hapa yeti ya fusa mantuati wae aina. Naka skin so fresh kwa tia choka taina. Kukwira kutundarama pia pambo shaina. Yeah, ha, sidiwe pressure yanga. Kulibeba na nipirifa moma zanga. Yeah, anapala nishaka panga. Ulona vusikane lunasi saka panda.
Uyo motori sharp ngana panga helicopter. Sunga nja kirire ngani minga ya nsomba. Cafe cafe in every song it's a hit. Banani panga ni bantu benzo ni panga peace. Hapa nisi ya mafans open ngani reta si. Nijumpa boda weather hey anangusi. Judas anagurisa yesu naka kiss. Mundo hasa kila love not love mumfins. His better dream ya kura kuchira mutu. Woto kuine mundu sanga ni dwarike mutu. Awa kick the beat simunga ni natwena kufu. Nangusi na cherere nidisi fa.
Kwa zamani nakapitia mkutini suuraima. Inapitia parevu ya mbitu maima. Umdeputu wa magazi tini weba naimia. Hapa yeti ya fusa mantuati wae aina. Naka skin so fresh kwa tia choka taina. Kukwira kutundarama pia pambo shaina. Yeah, ha, sidiwe pressure yanga. Kulibeba na nipirifa moma zanga. Yeah, anapala nishaka panga. Ulona vutika nero nasinza kapanda.
Life is really simple, but we insist on making it complicated.
Una report MPC, HTP, era otoku, what's money?
Explosive from MK Music Promos.
DJ Lopo Tatan, Bob Schmurd, Young Stone Alive, Skakone Sena Gaza.
DJ Robot, exclusive.